tambulenga nawe ebisela byange byonna Yesu kambi male nawe obulamu bwange kambu kukwase kuba kwe ayinza byonna tole mwanga koho mukama ulabye ngokole bikulu abawedde mwesubi abazinganye obadde nabo nobawanguza abapondose abakonzibye okutte ku mitima gyabwe mu lugendo lwange lwonna mukama kkiriza mbe nawe tewali kiŋŋaana kuba mukwano gw'omuwanguzi byendabyeko bireeta okumatira nti mukama okole ebikulu abakulozesaako ne bakakasa ku bulungi obw'okukwesiga abakwetayirirako bulijjo batenda buteezi erinnya lyo ne balayira mu maaso g'amawanga okutambulanga nawe abawedde mwesubi abazingamye obadde nabo n'obawanguza abapondose abakonzibye okutte ku mitima gyabwe mu lugendo lwange lwonna mukama kkiriza mbe nawe kiŋŋaana kuba mukwano gw'omuwanguzi abawedde mwesubi abazingamye obadde nabo n'obawanguza abapondose abakonzibye okutte ku mitima gyabwe mu lugendo lwange lwonna mukama zambe nawe tewali kiŋŋaana kuba mukwano gw'omuwanguzi.